wangu mebadilisha na maisha yangu nimejawa hamu nikuvishe na pete yangu animuni hadi twende wapyo Zanzibar Mombasa Nyali au nikunjenge Kilimani
Nasema kwako nishaganda, sitoki no, ninakupenda mama, sitoki no, yani kwako nishakwama, sitoki no, ninakupenda sana. Ah, etu nafanana kisura, na mwendo pia mimi tofanana, usijeniacho mama, ntatulia, sijamuna kama wewe, e kama wewe mahaba nimetoka, sitotoka kwako.
Nasema nawe,
nasema nawe,
nasema nawe,
nasema nawe.